DJ Lighter. Oh na 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 yeah yeah yeah.
Lighter.
Man fella we we we. Oh yeah, oh yeah. All I need is you and nobody else. Yes. You many make brand new, ni me forget the rest. Juu yako niko ready to go boss. Nataka nikuone kando yangu ukidos daily. Hey, daily yeah. Nimeenda loco yani crazy yeah. Ah, hey, daily yeah. Nimeenda loco yani crazy yeah. For you, napenda yako waistline. Zikipepeta kwenye front line. Napenda yako waistline. Zikipepeta kwenye front line. Bila natingisha you are behind. Yeah, yeah. You are hip, don't lie. Yeah. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, den, den, de. Den, den, de. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, den, den, de. Den, den, de. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, den, den, de. Den, den, de. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, shake your body, shake your body, shake your body, den. Riba, wop, riba, wop. I go give you banana, sweet banana. I go give you banana, sweet banana. The love was no divert. You are my flower, let me come with the vest. The love is so diverse. Baby, when the motto, let me come with the vest. She's on fire. She on fire. When don't my undenial, undenial, undenial. My girl is on fire. You on fire. When don't my undenial, 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 baby, yeah. Pillow nothing is you are behind, yeah, yeah. You are if don't lie, yeah. Pillow nothing is you are behind, you are behind. I don't lie, lie, lie. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, den, den, de. Den, den, de. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, den, den, de. Den, den, de. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, den, den, de. Den, den, de. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, shake your body, shake your body, shake your body, den. Riba, wop, riba, bom, ti. Riba, wop, riba, bom, ti. Riba, wop, riba, bom, ti. Riba, wop, riba, bom, ti.
Na watoto wa kario, 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 kario. Nyuma wana makario, kario, kario, kario. Hey. Temeke na Kinondoni, alala Manzese na mwana Nyamala, mala. Hivya tulipo fukoni, alapita gape kwenye bila tandala, ndala.
Na wasikia machizo na unda kamati, wana nata na vino nalo bad body. Ina bide jongeze newe big daddy, yes I'm a big daddy, and I'm a boss daddy. Ooh. Mama wende fire yo, umbe kusanya kama kwaya yo. Wende number one desire girl, wenye michezo wende mbaya yo. Moja moda ufike tuende ndani, wenye bonge la uwanja kita ndani. Nikonyeshe vile meufanya mamisi na gotani, utani, utani, utani.
Baby katika piga magoti, piga magoti. Acha wano piga majungu, asa na mwaga manoti, na mwaga manoti. Mananisha huwa mzungu. Unakapandisha uchizi hizo. Kabinuka kama mbuzi kashi kwa mapembe. Hasira za mkizi hizo. Fura kwa mbuzi kijito pembe. Na watoto wa kario. Kario, kario, kario. Mbaka kario. Kario, kario, kario. Tile kato 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 kato.
When you handle, professional, what you handle. The way you take me to the angle. When you human being, I'm an angel.
gari go. Kidogo changu ndo chako, ongeza njonjo mado kido. My sherry koko, baba lidi ni pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa doto. My sherry koko, baba lidi ni pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa doto. Parana we, parana we. I want to see you dance. Parana we, parana we. I like the way you dance. Parana we.
Sofota, jicho lako lege lege linadondoka.
Nakuuliza,
hivi unakamota. Panga boy changa JJ yokocha.
Wanamaliza.
Pretty girl, nasty. Nitasema sorry nikimbeza. Hata kama nyuma umepiga basi. Sura mbaya dawa yake makeup. Mweke wembe, nakula kiporo. Nimesha penda sijui kasoro. Jirembe, uwe mororo. Kama huna shepu vandi godoro. If you want it, my heart, I give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. My sherry koko, kwa paridi ni pejoto. Yundo itwange kokoto, peku peku kama mpoto.
Paranawe, paranawe.
I want to see you dance.
Paranawe, paranawe.
I like the way you dance.
Paranawe.
Lighter on Instagram, DJ Lighter on Twitter, Facebook, DJ Lighter.
It's Chris with the drum boy.
Mama choka umemeza pungu. And it was when you smile. inama nipachike rungu ila kichambali kitumbua wasijeweka michanga tena wakaanza kukusumbua kisha ukawadanga. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku asubuhi jana paka night. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got.
Batio, 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 batio.
Show me what you got.
Say batio, 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 batio.
Show me what you got.
Baby, baby, oh. Yeah, me a lot of this. Me I know the kiss, I know the terror. Me I know the drink come dry. Now I take Uber from your side, oh. Body they do me like say I billion, 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 billion. Then give my money in billion, 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 billion. Me to give you love in gallons, oh. Plenty, 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 plenty. Plenty guys they follow me, yo. This your love, he gets me, gets me. He gets me like he meant to feed you.
If you never see you, no go sleep, oh.
Chaka,
I swear to God your body nice. Unapenda nikone kila siku.
Chaka,
asubuhi jana paka night. If you never see you, no go sleep, oh. I swear to God your body nice. Unapenda nikone kila siku.
Show me what you got.
Girl, you got me so high, high. Girl, I swear the thing nice, nice. Girl, you got me so high, high. Girl, I swear the thing nice, nice.
Na kazulishe pasura. Ya upanga shingo huko nyuma kasimura. Ana mwendo malingo na kazulishe pasura. Ya upanga shingo huko nyuma kasimura.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. Baby, go for me, I take a look, look. You don't care where my eye is true, true. You stole my heart away like you're a crook, crook. I didn't follow you to see what you do.
Baby, let me show you love better than you've ever seen before.
Me, I don't go for short. Me, I don't go effort.
My Rihanna, she didn't make me holla. She no get it wala. Baby, make we go see my mama.
Yeah, she got the fire waist. Fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist.
Let go.
I wanna take you home, new money. The money, daddy and mommy. Sita kitena ya kizamani. You super sugar, girl, you're my honey. You say you like my song, today I wanna sing you a cappella. Tina fumba na macho wasikuone, nataka uwe wangu.
Wangu, wa peke, you are my angel.
Kiteko kiwe changu.
Changu, cha peke, you are my angel.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist. Fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist.
Oh, Nakupenda, nakupenda. I'll be your soldier, your provider, your defender. I don't retreat, oh, I don't surrender. I feel die on top your matter from January to December.
Promise to love you, always give up for you. There's nothing I won't do for you. Promise to love you, always give up for you. There's nothing I won't do for you.
Tomato, sweet like a mango. Oh, 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 put on in for macho, I wanna be a jango. Unavokata ya nshe, kisigi no beda nshe. Unanipanda mashetani, unavonikanda kifuwa nshe. Kiwandati, nataka nigusa pokati. Mende kadondosha kabati, ndege kangusha manati. Ama kawaindati, nataka nigusa mokati. Mende kadondosha kabati, ndege kangusha manati. Yani unanichanga.
Sawa sawa leo yoyo.
Zako, I feel so good, pindi nkikona. Awo mwendo unafanya kusuri na ulivoshona. Ati unakuenda au narudi wakata kona. Nyuma na katuni za masudi ulivyo nona. Hey, hey, hivi unapenda wavifu wa karoboti. Asana, au waze wakununuwa mwaga noti. Asana, oh, 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 Anita. Macho kama unanita, sasita, shepu vela sidika. Anita, macho kama unanita, sasita, shepu vela.
Show me, show me, show me, unaviones. Show me, show me, show me, waoneshe unaviones. Show me, yeah, show me, show me. Una violence, show me, yeah, show me, show me. Wow, ne show una violence.
Umenifinyanga kama Madonna, Makonde na Nonya, kama mpira Maradona, kichuya kona. Na wakisema na maweke, wambie uneraso. Wakiringisha peremende, nitakugawia kona. Chunga kipenzi majaribu, mabaya sana, oh. Na wendo doctor kunitibu, niwe salamu, oh. Oh baby, Anita, macho kama unanita. Sasita, kiuno kayongo sister. Anita, macho kama unanita. Sasita, kiuno kayongo sister.
Show me, show me.
Shinga kwa gana mavumba, mkwanja manoti. Ni kuonge vya thamani. Ama, niwe fundo kuigiza kakanumba. Masanja joti, usiwe mbali nami. My darling, I need you now. Uwe na mi, haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love. Usiwamini, ukisha wapa wanakwenda. Obasi jilegeze, nikubebe mbongoni.
Kielewe,
nika nikudekeze, nikutunze kama mboni.
Kielewe,
wakija wapoteze, jifanye kama uwaoni.
Kielewe,
kisha uniongeze, ulivofunzwa unyagoni.
Kielewe,
Oh baby, asa dansi ni kone Uwaba mijo Ululu femi Oh baby, asa cheza ni kone Uwaba mijo Basi cheza na mi Mwanyongo mwaro kwa hini Mchungu kiuziwa Same mara sabini Uzungu sajalewa Kependa chunga machini Kwenye ufungu pareniwa Kumbate baridini Kwenye tundo kama njua Uyo wangu nyoma kutu sinijela kibiriti
Asawe
Benzi likagia ukachuki nyumba ikawa kibiti
Asawe
Nipatie vya kitandani nipe paka kwenye kiti
Asawe
Ile sininge shetani nawe kaja kukuchiti Koba sijilegezi nikubebe mgongoni Kitandani nikolezi kwa miuno ya kingoni Kisha nipembeleze Nirudisha utotoni Weka mate niteleze Kama nyoka pangoni Oh baby Afete siki togo Oh banwecho Ululu feni Oh baby Asa cheza nipone Uwaba mijo Basi cheza na mimi Nataka kucheza chura na ingali umesimama
Ainama, ainama
Asa onyeshe
Ainama, ainama
Unacheza
Ainama, ainama
Unataka majia kisima na mwoga kututamba
Ainama, ainama
Nimbu onyeshe
Ainama, ainama
Unachotaja
Ainama, ainama
Unataka kupiga deki Wima umesimama
Ainama, ainama
Ebo tonyeshe
Ainama, ainama
Unapiga ye
Ainama, ainama
Si unataka vya puru tebo Sambona unakibana
Ainama, ainama
Ebo tonyeshe
Ainama, ainama
Unalenga ye
Ainama, ainama
Pana uwaga hakikosi mwisho Oh, mwisho Yani ni kurumbana kukicha bila suluhisho Oh, oh Wenda kisitoridhiki Akilikisa ya nini tutoa nero Nimekumbukiwa kipi Unanaishi Sinataki balaro Oh, na ule utwando mapenzi kushinda na mina wewe Ili uvumilia na sijaona tamaa Sio kama siwezi kupata liye zaidi ya wewe Ila hii dunia na najichunga sana Tena nandika huu wimbo Sijipe moyo labda na kufikilia Nataka iwe fimbo Kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia Nandika huu wimbo Usijipe moyo labda na kuwaza sana Nataka iwe fimbo Kwenye sura ya choyo ukome kunilie
Nisha choka Nisha choka Nisha choka Wacha kweli ni kuambie
Ni kukicha vigebe
Nisha choka
Tara umaneno
Nisha choka
Umasimango
Nisha choka Wacha kweli ni kuambie
Nimechoka na Nalina historia Madhara ya moto majivu Mangapi nilia vumilia Hadi nikakonda kwa wivu Kidogo tajasho langu Ulikithau na kukinyanyasa Utu thamani yangu Ukasau kisa anasa Afadhali mimi isha kuzoea Tharau mama yangu waje kukosea Uwagana guta taswira Ule utumwa wapenzi lako Pakara jona tahira Kuyaifadhi mabaya yako Mchinginga pedi
Una matilapa nikapenda
Upepo kwenye begi
Au magina niatenga
Tena nandika uwimo Sijipe moyo labda na kufikilia Nataka iwe fimo Kwenye sura
kufuatilia Nandika huu wimbo Usijipe moyo labda na kuwaza sana Ataka iwe fimbo Kwenye sura ya choyo uko Nikuni
Tukivishana pete si watashuka hey, Nitakuwa na wewe leo, leo Mpaka kufa, tunanifaa Ninakufaa, tunafaana aye Project yako fame kingangalito hey, Sita kucheza misi chicharito Tuende mdogo tu kidespacito ay, Hakuna leo kumwaga jasho Project yako fame kingangalito Sita kucheza misi chicharito Tuende mdogo tu kidespacito Kuna leo kumwaga jasho ai minawe 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 nasema minawe totoringa 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 nasema ringa juni minawe totoringa 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 nasema ringa juni minawe
Naitwa Noma, yani mkali
Baby, wangu,
ya yutani,
nuri nyumbani,
ya yutani,
mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa.
Nimezoea sauti ya yule dada anasema mteja hapatikani. Nahisi utatokea, nashinda kula rada tu kama kile mama gongo hayaonekani. Baridi usiku na tetema, na kona nashtuka naema, tena narauka mapema, sikoni nyumbani.
Nyumba kasorobo,
ah, go, go, go. Imekuwa ndogo,
ah, go, go, go.
Moyo una matobo,
ah, go, go, go.
Nimekonda, nimebaki chogo.
Kama fupa kwa kibogo yo.
Nilikuwa mlemavu na wendo kigeli changu, bila we mingenda wapi. Penzi lako nyavu limeninasa mipeke yangu, kuwa na we miko wapi. Na vile vikwazo vilo shindikana, na shukuru vimesha kabisa. Kuna wale waliotubutu kututukana, kwenye highway tumewapita. Fumba macho
baby,
licho nacho
baby,
taka nikupe toka moyoni. Haya nimekunja goti
baby,
minevu wako
baby,
uvishe pete wangu ayuni. Silali homa homa na nilisha kwa kijiko, mboga sukuma, ugali na kitoyo kiboma, mahaba mtiririko.
Kishika kukuna nazi mindio na kupikia, unaniacha mdomo wazi pale unapojachia. Wendo wangu kija kazi moyoni umetulia, upendi nivae jazi wanjani nijingia.
Japo nina mapungufu hila hila umenivumilia, hakuna gamkamilifu ndo maneno lokinambia.
Fumba macho
baby,
licho nacho
baby,
taka nikupe toka moyoni. Haya nimekunja goti
baby,
nevu wako
baby,
uvishe pete wangu ayuni.
Mbaya ndiyo jina nilopewa mimi, na wakubwa kwa wadogo. Oh yeah, mfuko ni waya, ela sina, mtoto masikini, na shindia miogo. Oh mama,
bavu nazihesabu, chembe cha moyo kwenye kitovu, na bana mahesabu, kiuchoyo choyo sina mabovu. Ipo siku ntapata bati pembe ya ndovu, siachi kuvumilia, siogopi kidonda kwenye mako. wokovu. Yani naogopa kija kuzipata ntakuwa nani. Watanisema mina utajiri ya kifanani. Watayazusha mete ali na budu shetani. Nia yao niwe chini abadani.
Bado kidogo
mini panikiwe.
Bado kidogo
navyo mtakaniwe.
Bado kidogo
liwalo naliwe.
Bado kidogo
yapo maisha kama jiwe. Wapo wengi walonchukia kisa naimba. Mungu kanipa kwa nini wao hawakupewa. Na sishindwi kuwatolea makucha ya simba. Nimeyaficha kunidondosha wamechelewa. Kile upewacho na Mungu kwa mja kosa ni kosa. Watazidisha majungu na masimango tena kabisa. Wachawi wavunja nazi wamenitoa makosha. Riziki mafungu saba mikwangu haijaisha. Naogopa kija kuzipata ntakuwa nani. Watanisema mina utajiri hatufanani. Watayazusha ete alinabudu shetani. Nia yao niwe chini abadani.
Mintafuta hasali nimekwama Kitui. Ndo nilipo nogewa Kitoweo chumvi mbali harage la Tui. Huku napepewa nimeshalewa pombe sijainywa. Nimenogewa shachanga nikiwa. Kwa kena lelewa bado sijakuwa. Raha napea kwa keni metua. Nikifika nimechoka anikanda kanda mgongo. Naridhika kwa keni mefika siwezi kusemaga uongo. Kitandani mechimasa ananipenda gasi uongo. Kaitupa yanda nikaizimata haina maka kwenye bajongo. Jietho jie kese kese binapuke. Chonde chonde usinitese we mwanamke. Nakupenda
sina sina gaujanja.
Nimejifia miwaguzi
sina sina gaujanja.
Nashikwa kigugumi
sina sina gaujanja.
Kwa benzi lake sijiwezi
sina sina gaujanja.
Sinaga
yale majaribu kwa kina yapata. Ila msimamo wangu upo vile vile. Ye ni tabibu anaga matata. Hataki tuwe kama vera na otile. Wanapotuharibia tunavyopenda na ndio wanachoka. Toto kwangu katulia mini kiziba palipotoboka. Sicho kikumsifia wala apendi nikiondoka. Huwa nazidisia hadi hana simama ganyoka. Mwele mgongoni toto mwa shanga kunoni mashallah. Akimtazama machoni naonara nanokewa. Jie to jie kese kese binapuke. Chonde chonde usinitese we mwanamke. Nakupenda
sina sina gaujanja.
Nimeki hadithi ya miwajuzi.
Sina, sina gaujanja.
Nashi kwa kigugumi.
Sina, sina gaujanja.
Wapenzi lake sijiwezi.
Sina, sina, sina gaujanja.
Sinaga.
Sina, sina gaujanja.
Mnengi fia miwajuzi.
Sina, sina gaujanja.
Nashi kwa na kigugumi.
Sina, sina gaujanja.
Benzi like a city way.
Sina, sina ga ujanja.
Sina ga
Azabuto Kenya Nguri
Laita
Moti Ndika Lama.
Fanya kama unacheza isokoto. Oya, binyuka binyuka basi isokoto. Fanya kama unacheza isokoto. Oya, binyuka binyuka basi isokoto.
Maria ni kuwonge mahela, mahela, mahela. Nipeleke mpera, mpera. Maria baby wantana mera, mera, mera.
Niyo nyeshe makeke, minataka hiyo dede. Popote ni kukamata, ulimi pake mati. Minataka leo ujibam, besonga ni kupakate. Oh, yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isoko. Oh, yeah. Binyuka, binyuka, basi isoko. Fanya kama unacheza isokoto. Binyuka binyuka basi isokoto. Tingisha minganza ukitetemeka. Safisha kiwanja inaboma inatesa. Togo poko ndani ukisema unanyesha. Nipandishe mizuka nyongeze mapresha. Baby do me coconut,
sokoto.
Ikune kama nazi,
sokoto.
Ikaze kama nati,
sokoto, 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 sokoto.
Baby do me coconut,
sokoto.
Ikune kama nazi,
sokoto.
Ikaze kama nati,
sokoto, 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 sokoto.
Yo me chama Kepa, oh baby, baby, baby kakarate, baby, 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 baby.
Sikati nyuma panama. Picha sipati utakapo inama. Mtoto sexy sexy. Umejaliwa. Ulivyo mzuri. Nyoyo zetu nazinyanyasa. Nimezidiwa. Na panda mori. Akili kwako nuhime nasa.
Bailamo. Gonna live this life forever. Bailamo. Te quiero. Amo nyo. Te quiero.
Sito kubakisha mdomo. Wipsi denda ndozani pagawisha. Kifuwa kidogo. Hakuna gawa kukufananisha. Basi ndo mawazo yangu. Natamani uwe wangu. Nikikamataga chungu. Kupakuwa ni lazima. Kitopchako kibini kinanga. Kitopchako kimini kimeka. Kama mwanarika wakusini. Mimi mekwelewa. La cosa
tan bien.
Banya mumi unanimaliza sweet kama fanta utamkolea shuka kama banda niweke mbolea
my baby let me love you love you nikupe penzi langu langu
basi njoo na mimi
sawa
tembe chumbani
hey
na hold my mimi
sawa
kwanza cha kwanza
hey
basi njoo na mimi
sawa
tembe chumbani
hey
na
pendeza toka shingo dia tuja kando aswea huko singo sijalipia zangu kufanya mambo I don't care
bite vutu vutu muntu muntu bailando ahe ake ke viriti no mwangi nare bata ito munda ndo manka bora ogantu irande kundia kimbo hey, kite kia ona ganki mande oh.
Show you my love, baby, come to my way. Nite kwenda bena, kwenda gatwe tangie. I wanna show you my love, baby, come to my way.
Tigambuke sepu county yoni governor Speed the gunners yangare tena governor Juna kutaka ma, unanimada ma Let me grab you by your neck, can't get her Ika lao kuenda, tuete can't get her Rekana awa, you deserve better Mukai ya wasi, unakanyota Hata ni rusi ya mistari, easy bars Ndo watu tafunga ka behind bars Hey, tuwa wase wako jealous Ngoga yoko mkwenda, natiomba kunoga kugotua Yeah!
Basi njoo mami
sawa
twende chumbani
hey
na boroi mami
sawa
kwanza cha ukutani
hey
basi njoo mami
sawa
twende chumbani
hey
na boroi mami
sawa
kwanza cha ukutani
Thank you mama
this love is a beautiful thing Kwa imekulemea sababu ni wewe
Jua inanichoma kibandani
Why just treat me right, I'll give anything you need I'll be your one and only Why just treat me right, I'll give anything you need Baby, eh
Nimezani wa migori Mambo ya uzungu nisilewi Kidogo na chopata baby Usivimbe ipoke
Hata kukila umena Usiseme sio sawa
Sio sawa
Ukweli ila kitandani hatari ya kukudenda Usiniache baridi kipenzi Si unajua mami Sio sawa
Nataka niwe na wewe Lakini no romance with but finest Nalo kumu kipenzi I'm a high class girl
Chonde chonde mami Usije niacha kilema wa mapenzi Taratibu baby Njoo twende sawa
Chonde chonde daddy I don't wanna be a slave in love Fika baby, I see
Hata kukila umena, usiseme sio sawa
Sio sawa, I'm a high class girl Bila hiyo sio sawa
Baby, itakuwa sawa Basi niliwe, nilivyo Nilivyo, nilivyo
Na minyelewe, nilivyo Nilivyo, nilivyo
Basi niliwe, nilivyo Kilema wa mapenzi taratibu baby Njoo twende sawa
Chonde chonde daddy I don't wanna be a slave in love Fika baby I see
Lazima utalewa Roo yako ya pili Tena kwako siyami mama Wala sijachelewa Unaniendesha akili Come and take what you like Iwe biringanya au keki Usiseme utaki I got to love siyo fake Come and take what you like Iwe biringanya au keki Ongeza sukari kama change. Toka migori tuende nae. Sisemi tena sikwambii mimi. Unanipandisha mori kama same. Ongeza sukari kama change. Toka migori tuende nae. Sisemi tena sikwambii mimi.
Oh baby, pull up, pull up.
Sisemi tena sikwambii mimi.
Unanipandisha mori kama sai. Ongeza sukari kama chai.